Yeah, Rami the Rhymes represent M6 is pretty. Waladi family, A-Town Rap Nation. A-Town Rap Nation. Tulize na potoka, tashada nikimoka. Uliza kusu sana, lini tutatoka. Biti boom, bap, hadi za kufoka. Flavor in the air, mabomu analipuka. Hii ni moja bila, eyo sanuka. Shika mic foka, TV breaker. Designer stick finger, na bomu agika. Put your hands up, kama una feel hii. Mziki tunorai kwa kutema zifasi. Nyuma ya jamina wakilisha namna hii. Really hip hop, never die. Mdundo juu ya mdundo, paka mtafurai. Salute paka, ola die na wapa high. Machis wa jela, na wasabai. Bado niko chimbo, track juu ya track. Donagea wa kipondo, na kusomea kisomo. Zaidi ya mlami, na kutemea kimombo. Kudada deki, my MC fake na wachoma kama mishkaki. My MC fake na wachoma kama mishkaki. Ini really hip hop, old school flow. Ini really hip hop, old school flow. Old school flow. Old school flow. Mitambao kama ifi. Kama ifi, mitambao kama ifi. Kama ifi, ini really hip hop, old school flow. Ini really hip hop, old school flow. Old school flow. Old school flow. Mitambao kama ifi. Kama ifi, mitambao kama ifi. Kama ifi, tambao kama ifi. Kama ifi, tambao kama ifi. Kama ifi, Mike kuja, misili ya hard. Oh, si uzi sura kama bisho. Mizuka mtu kati, folk folk kipaji. Tukulenge manati, yani bang bang. Na machizi wa mtaa. Bang your head, unaposikia master. Na ribu wa ribu kila kona ya mtaa. Na lizima giza kwa kuwasha taa. Elimu kwa jamii, yani sana mtaa. Movementi, elimisha jamii. Toka Arusha, wanataka ni switch. Waambie ni ngumu, bado ni pwandaki. Jiwe kwa jiwe, dona eka kreki. Kisa wame switch, machizwa na wafaki. Mwanzo for funny, baadae for money. Wanaikacha hip hop, wanaikili kwenye ramani. Mchaka mchaka, kama soja ndani ya tease. Zaidi ya mchaga, kwenye mbege na ndizi. Mtauna nipa nyota, kurepreze maruka sita na kotoka. Na repreze A-Town Chugani. Ini really hip hop, old school flow. Ini really hip hop, old school flow. Old school flow. Old school flow. Mitambao kama ifi. Kama ifi, mitambao kama ifi. Kama ifi, ini really hip hop, old school flow. Ini really hip hop, old school flow. Old school flow. Old school flow. Mitambao kama ifi. Kama ifi, mitambao kama ifi. Kama ifi, tambao kama ifi. Kama ifi, tambao kama ifi. Kama ifi, yeah, yeah. Tunatamba kama ifi. Tunawaficha hata wenye CV. Jia, represent. Tunawaficha. Tunazidi wakilisha kama vile LB. Yeah, yeah. Rami the Rhymes represent Waladi family.